Baby nine mbuntu makenda la kwila iwe. Baby don't you leave, and I'm better off with you and you alone. Ine nazindikira mati ya kumwanda pisirira. Katinda penga niwaza kulunda tila njenga. Ine nazindikira ndala kwa mpake ndiku pepeza. Mutima makonda yika zinyalala ndiku ngofunika yene ntasesa. Baby, I'm hoping that you remain in my sweetheart. Ukachoka iwe yo sinning at. Ukala neka ni sinning at. Baby you so fine. You my shining star. Honey you my angel. Aiwe ninafika. He utagubia. Bia. Koma usapike. He utagubia. He kuia. Imozi dikale. Ndi mafuna sikuona daily. Kaya unanipanga chani my way. Mama unayuza ntila unandira kuia nti makuwawa. Olo mafrenzi ya kudaba. Kuklabu sundu makala aktivi. Olo kufepi ya kudaba. Kufepi sundu makala aktivi. Hii ndi onpona zijinyila. Napanya pangano ninakula kuila. Kimu yanga usafure jezi dizi dole la munyusi.
Baby you so fine. You my shining star. Honey you my angel. Aiwe ninafika. He utagubia. Bia. Koma usapike. He utagubia. He kuia. Imozi dikalepe. Baby you so fine. You my shining. Honey, you my angel. Aiwe ninafika. He utagubia. Bia. Koma usapike. He utagubia. He kuia. He mozidika lege. Baby, you so fine.